tu jaiko. Ayo, ayo, ayo. The international boy. DJ Perez. Ivo, Ivo, Ivo. Ati leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, finish kumalo.
Eta kinare ni kuseti ye kufuaka. Eta kinare ni kuseti. Kana penda muko tu, sema cash. Muko tu, na mashash. Kana penda muko tu, na mabash. Kana muko tu, ana blush. Kana penda muko.
Safari
anapenda kuzilika anapenda chicks anapenda tiger anapenda hizo hip hip sisi kiwa bamba anapenda hii anapenda that slow but ende chap chap anapenda hii anapenda chap chap chap
kutade ai ina tude da ai ai ina kana mo anamba nala ai ai kutade ai ina tude da ai ai ina kana mo anamba nala
kota tena kota tena
the international boy DJ Perez
kota tena kota tena Mastingo mingi nizo debilo zao Eyo selecta Goda lafu goda lafu goda tena goda tena Kwanza juu mastingo ni Dedili 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 Daystar, Emily, Emily. Atoti na mebeba, heavily, heavily. Anakaka Gen Z, 22-23. Na ule rap upenda masanteni, enemy, enemy. Matonyadi na machaji, juki medividedi. Marainfo zimewaka, bansendana ya chemistry. Na tuko kwede jing. Kekere musha na Hennessy, tumefika na masenke na masubi. Ni legacy, Stingon za kiji, za kizing zing. Na mapetko, mamati na mambling bling. Old school, kama vanda sana village. Nasikiza maridi, kate na kibridge. DJ Dope Genges kuje one by one. Mambo ni fulai, it's half side. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu. Goda tena, goda tena, konza chuma Stingoni. Dedili, 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 dedili. Napiga ma sweep nikigali clip ati napiga ma sweep nikigali clip no no nani beep na try kuni reach sit napiga ma sweep nikigali clip change got na chao dunda ku donjo na change got na chao kimboke ile kama glucose just call up a crow tiki tiki taka troopers mabao
check
dogo 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 beat bila chapre dogo dogo steady deadly siko loco mkono mbele.
The international boy, DJ Perez.
Anapiga kick ndani ya nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matireje. O dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga kick ndani ya nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matireje. O dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa na bone. Mara ngapi unamwita ukilengwa na kamo jai notice. Fadhila limteka kizi kwela wako ni kulalia tu pesa. Mabuda wa vitambi juu ya prado si mpresa. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zimpandisha tempa. Sare story mingi tulikuta na disembo. Kimona kuna daru wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight up. Mina die short fine ass na mabundles. Baby calm down bado unawine. Kuzidisha moro wake fine bini brown skin. Yani game kitu safi uwezi fikiria. Mara mbilu lale ndani. Napata nana wenda napanga ja weekend. Ya nadai ende club ashikishizo vibeti. Vibeti za masponya kipingisha kiuno. Nadai ashikia ball ndapeleto mbaka euro. Story za uongo jisponyo na kiyolo. Medunga di maguru napwela ni mamboto. Tatishi kwa mamoru fikia di mokoro. Nadoba zangu genja kuteta mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko. Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matireje. O dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matireje. O dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Cheki mamaz nasikia tifu. Nukiwa ndip nizishiko kwa susingizi. Buru buru ni kugathilaz na wazing king. Bratish na mangeus joni party. Jo ona Monday pate jaba na mashash. Tende Tuesday pate nole mother tuki dance. Kito Wednesday niki roll to mashash. Kazden pate party na Friday kazoze. Si uongo tulipata na soko. Meka mjama ngoto na daye ni popo. Na bado siya mine mekuja na ma whiskey. Na daye tonde missing tonde isi limze alika. Cash money, pate na kimali. Nudenge mali safi. Na geto kanibani unabatishwa na shati. Ni namba nane, npate best tano nane. 12 o'clock tu ya sana. Kipiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kutipeba tukiwa matireje. O dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break off. Umedunga mini, unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam nakudai. Umedunga mini, unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Lazima ring,
lazima ring light. Ndiyo msupa ato kwenye na mapicha. Social media siyo wote wa mafilta. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Dizen nimezoza imibaki nitwe isa. Yo, madam na kudai. Umedunga mini no napenda mangwai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies me nice. Madam na kudai. Umedunga mini no napenda mangwai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies me nice.
Nakani kwela mina daftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jidaftia. Jubila do, kastori na kukanyagia. Kupanuka artiza lata kuna kotulia. Alijichocha na kusema venye mini player. After kupate jano siku manzali nipea. Akona chali na bado mali na pepea. Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea. Ending ni sura, zingine neza adisia. My light skin ndo kidogo mina changamkia. Anajiteba na mindo na jipulizia. Nakani mechi anapenda kucheza na gia. Yoka ni kwela mina penda kujitaftia. Sio lazima digi mina penda petit pia. Hawezi zima kama mzinga nongeza na bia. Na usipo chunga kama kidia neza kukalia. Allah.
Madam na kudai. Umedunga mini no napenda manguai. Una dance feet una wacha niki smile. Ama niko high jua lies me nice.
Ajali chesa, ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga tu flash. Ajali chesa, ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni pink, tupoa alafu. Bunda kilo kumi, jegi topa menda susa. Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, hii ni poison, ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dancehall. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila Sunday si yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga tu flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga tu flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana, oh no, azija shika we shidako. Oh no, ulikuliwa manzi yako. Oh no, brosi ujipanguze jasho. Oh no, weni kibanda kwa hisoko. Ukini acha mina suka budako. Kila Sunday uko simu kule sose na popcorn. Na sio stiff, ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty, celeb, toka burwa di bondo. Ana ana sifa za kiajabu. Anadunga mini July na hana sababu. Ajali miaka bora form ya adabu. Na shuku aligeuzi ya morio wangu Adamu. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila Sunday si yako charge. Ni mauru, si niko mando ndani ya skirt. Ni mauru, uden ni mauru, uden. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga tu flash, ya ajali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga tu flash, ya ajali chesa. Ana
shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodo.
Na decline, juna penda dick, priding. And to keep it, I'll keep it, and the jetta. Aki kuma red cook sublime. Ju reza kukari. Awe mani kusabaya. Hiujiro, yes ya, zangu zi clean. Kau kijuta stack, hi zero. Touchdown, 400 degrees, kwa itro. Hizi miza kukuramo, hizi miza kukurumo. Tulipata na utumo, nikadai. Kunu nafanya job legally, akasema neshi umo. Ha 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 ha, eshere, tovi eshere. Don't be a shere. Rock and Camina.
This is dance. Utapata chenye unataka na utajibu mashtaka, utajipata kwa baba blanda ukicheza na mshahara. Nimetoka kazi ya Luna, nimepata mshahara. Kontra ni karagwa, ami ni kukarangwa. Hakuna plan B hapa, it's just me and my family, ya wengine mother. Kambali na trapper, ispace na mata. Kubanja na me unless ni Benjamin na Ukapa. Antaka 16 rounds, anaitisha ka Glock. Watu wangu wa diaspora ni wa shift ka clock. Siku andika I love you, ilikuwa ga typo. Na balance kwa grau, migun tatu tripod. Hi, njege ntaka bribe, ki, mbege si cha mine. Hi, denge ntaka pipe, hi, nyege joy die. Zaki moto, zaki moto, zaki moto, zaki moto.
Siku mingi jo
Majo Alo,
bodi tena safa.
Ten out of ten, candidate, mama joko best. Na mama ni pen, bila dent, nima pia ko bless. Alini cheki gram, maka pen, rana kani text. Anade kukam, dena kam, doni kam. So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll,
kuja ivo.
Beb
kuja ivo.
Ivo, ivo, ivo.
Beb kuja ivo. So baby kuja ivo. Usi tense baby girl, kuja ivo. Beb kuja ivo, 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 ivo. Beb kuja ivo.
Ala, kuna venye na jifeel complete. Tukiwa na wewe ndo nikute my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze. Cheki, kitu ya fast, achana noli fiat. Ati, unakudai nilisare kwa tukote. Look best, tukia chili ya hit. Tumezoza kila chom, toka kite hadingong. Ha, niko malin love, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Unajua unanga form, ukijipaka cologne. Ukislaki wezi no, tusha badilisha flow. Maze kitu hunibo, ni madema wana do.
10 out of 10, candidate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nima pia ko bless. Alini cheki gram, akapenda, na kani text. Anade kukam, tena kam, doni kam.
So baby kuja ivo. Usi worry baby doll,
kuja ivo.
Beb kuja ivo.
Ivo, ivo, ivo.
Beb kuja ivo.
So baby kuja ivo. Usi dance baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Beb kuja ivo.
Na cheki baby kuja hivo. Juka ni luku unapiga gana finyo. Na nikapua kazuri bila maringo. Na yeu kuja kwangu akitaka mandre domingo. Juniko single, juform zangu indos. Mpiga gode na nashukisha na ino. Na zimeshika anadeni teme jingjong. Kupua kuredi na shata kuchezesha dingdong. Juhimi hit song, ati luku best. Ataka umetokia na best. Na na manifest, kukupenda kushinda yo ex. Baby kani test, kukuja kwangu basi tech. Juu kifika unazapata niko na the rest.
Ten out of ten, candidate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nima pia ko bless. Alini cheki gram, maka penda, na kani text. Na nadiku kama, tena kong, deli kama.
So baby kuja hivo. Usi worry baby doll, kuja hivo. Beb kuja hivo. Ivo, ivo, ivo. Beb kuja hivo. So baby kuja hivo. Usi dance baby girl, kuja hivo. Beb kuja hivo.
The international boy, DJ Perez.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye miwa napenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikuche ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nili jam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapijanga trio sam. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe yuko top. Kwenye flow joka na perform, joka na perform. Pick, napenda kuzitoka. TikTok, na kwanga TikToka. Pick, pock, napenda stick proper. Big bomb, bila kona big bomber. Pick, pock, napenda kuzitoka. TikTok, na kwanga TikToka. Pick, pock, napenda stick proper. Big bomb, bila kona big bomber.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sivei ni meapply chali yake na mtoka.
Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe biko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. poka, napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big poka, napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka, napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big poka, napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Tuli deliver Nairobi, kakubali kunipea dempen. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Jones na madem tu. Ini happy kona version ya dang su. Dema metebeba bomba na kona tattoo. Shina kuwa wea cha leo ni taje fatu. Gang the true ameangukia muara.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenya girl kanapenda ganji, shienda home. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pick, kanapenda kuzitoka. TikTok kanakonga TikTok.
Nilifanya shiro kuje kongwa deka bado chaleke ni donga. Na pambika na stika kipatiwe mejichonga. Na shangizi ni gani lipatiwe zayona. Yuskizi ya vizini kimweka na mabendova. Na guza guza jegi gedhinya kunikigonge. Na baki mini champe shiro usha nisoma. Banani nafanya baby gala kuesponsa. Mumpati ya ndizi maratatu kamgonjwa. Shiro na Nicole tupatane saa moza. Menipikia fiti keroma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jack ona topa. Tini ni marabo shiro apendi fosa. Luku ni safi kundiku inacheza kwa doja. Na tuwa gani shugli bifutu wanza kubonga. Rowe sanyoro mine kutumera kasofa. Manduru zinadoka. Ah, Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na Shiro dunda. Kuna madhali kuja kanishoneza kusunda eh. Nitafute runda na itua Shiro. Batu sikuze leo, leo niko na mashiro. Upenda mtu wa jaze eka is all we know. Waze wako na pesa, all this gold. Nimepata sponsor, staki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, ataka ni kisima. We, nazama, paka ni mze lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Hey.
Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchoka.
Peki, anafana na nani, ananitanga daddy. Majojio amani, najazi kwa chuwati. Shirona doka, denka bombeka na mahitaji. Nani expensive kana ganji, onkatisha majika mninini. Hili kitu unapenda gana kuiwanti nini. Nakupea namba tisa kama matzezili. Kana jibu kila swali kama ChatGPT. Na kama CBD, Shirona do, Shirona ni sponsor. Shiro tuma kwa puchin kuna kiraka inangoto. Itamezo kituma direct kwenye mpesa. Shiro ni doka za kwa na rowesa. Kiyo mio.
Shirona do, Shirona ni sponsor. 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 Shirona do, Shirona ni sponsor.
Niko na dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Wecha leta mzinga mbili nopitishe bia. Kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Wecha leta mzinga mbili na selector ni Rambo na MC ni Zidiambo. Wanga mbaya sana akiweka gopa. Tomi ondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya komasho. Pate gode safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekende ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Seki kwanza table search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na octo. Alafu nimekumbuka usisao ya ukungu. Hini big tune ku wabeba karaburu. Picha moja safi utadhani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja big manzenski epiti. Kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili nopitishe bia. Kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na
nadai nikudigi. Usikie fiti na dai kukupin maze usikie vivi na dai nikuchiu nikubloka. Big G na dai to relax to kidishi. Minji na dai nikudigi. Usikie fiti na dai kukupin maze usikie vivi na dai nikuchiu nikubloka. Big G na dai to relax to kidishi. Minji takudigi tu vivi kwa kiti. Takudigi tu vivi kwa kiti. tamsesa kill na mabain tamteka Mr. Tijo mindo body bender this way that way vile unapenda chacha kikudigi utabaki tukilema kushi akudigi akuwache ukihema mpita uchi hazai weka mini kupe asali Mr. T siku wizi umeanza kuwa lonely si wachochi nimeanza kujinoki na juu ya covid Siko baya ni penye sinadoshi Awiti sunajua na kumain Come home maze ni kusanitize Na juu ya quarantine nimepata appetite Manzi manzi anachonga jaba kama ye ni rasta Nadai ni kudigi usikie fiti Nadai kukupin maze usikie divi Nadai ni kuchiu ni kubloka Big G nadai to relax to kidishi Big G nadai ni kudigi usikie fiti Nadai kukupin maze usikie divi
The International Boy DJ Perez
Check me, Boriko best, Boriko top Leo tunakanjana na machep Shida si do, shida ni pombe kiwa less Na tuko zone, na venye bana tunaflex So ita si tumes, let us on my best
Nasema rocha inabamba Rocha inabamba Shamra inabamba Kino inabamba Nasema rocha inabamba Rocha inabamba Shamra inabamba Kino inabamba
Hey Blunt in the shin to na vuva ni dancer lyrical doctor ni buddha Zimishika tuko high ivi ivi Macho zimenyanya flight mode easy easy Wenda puwa na Malawi Fresh Bob Marley Fresh jamatawi ni kiskank misi nawi Korondi menifanya wanati Kasi gode juya kuki misi taki Ani namba uno bazu neza pulo Poshini yangwai kurubai na makulo Same thing fully loaded Zote ni alarm Zote ziko box yani zote ni ajam
Zote ni nabamba Rocha inabamba Shabra inabamba Kino inabamba Nasema Rocha inabamba Rocha inabamba Shabra inabamba Kino inabamba
Letu koju ya doba Tukiza skiza kayo akibanza Hapa ganji ndo inabonga Kahuna ganji nyamaza Nasikia niko mavitu, cho niko mabitha Mfuko ni madhao, tutucheze na uba Wajiko waga besti na joa meiva Leo nateka tuma painting akina Aisha Leo kaveveka na zoze ya mirema Zikishika tunavuka kasavera Ama tuzike uko juta containers Kama ni form tunaeza adi kiesha Kwa nini kesho?
Rocha inabamba Rocha inabamba Shabra inabamba Kino inabamba Nasima Rocha inabamba Rocha inabamba Shabra inabamba Kino inabamba
Mkichanga doza chama Siko lakini mkichanga za mzinga Nieke kwa hesabu Iyo mali ende chain chain Nataka ni nyongi zitali Nieke kwa hesabu Maji ya ugali imekuwa ya kuoga Ini tabia ya maskini ya kiyomoka Mwalimu wa maths alisema sieni mbali Saina leta tension kama game ya manyu na senali Msupa kambali na mimi yo ni onyo Nikona kutineza tafuna di kibogoyo Hapa tondo inabamba mapiano zina sound Kama sauti ya ku
Genge na biti ya kibiti kidogo tuki wa tips Ingele doba ya wazing tunakatika hivi Clap clap na nyabit tukisonga na rhythm Clap clap na repeat ongeza ndani ma feelings Kima beat bunda inabamba inamata Na umejituma unakata and I love that Vuvo ukitaka kiramsha na tunashuka na madam Denda ni bigi legit mamisu na kafiti Mindo tips hivu jina taka situ shiriki eh, Na ni risky sana juni na bigi sana Koshute zana wena kucheki sana
Pasta 4, niko class 4 Baby girl, anadai ni washendom Shazi bonga fiti jumi ukuwa don Easy N, wana try kuni class form Niko club na magai tunapass form Na magali wamevaa dom Story gani walai, sezi pass dom Niko chat na magai, mindo pata dom Kikibini walai, nina figa lon Unachua maiza, nina fika home Sezi banja mdam, mindo pata son Easy streets, unachua mindo melbun Ukibanja nani, unapigo boom Kani happy my guy, itajipa soon Usi wo story na life itachipa noon. Punctuation kwa life no matabun. Ni weekend walai zimefika moon. Na madiva wame drum ni mefika zoom. Usizi mema guys unachua rules. Tunakata walai hadi fike noon. Kanindom unatako na call kush. Easy end tunataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapenda matekun. Akijipa magai unacheza pool. Doki bend una grab una tap good. Easy girl wanapenda ali bad boon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jam akapata bad luck good. Everything mina do pray God good. Fast thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda una tick. Una tic tac nini, baby una ass, una tic tac nini, nizo nini, una tic tac nini, nini ama boost ame beba zin, una tic tac, una tic tac nini, baby una ass, una tic tac nini, nizo nini, una tic tac nini, nini ama boost ame beba zin. Anataka design inataka Toda na Nicole anajua nilipata. Kuna vile form youtube na makata. Anadai jina anadai vitu rapture. Sezi ongezaga wala enda jipata. Kuna Nicole unajua isio faste. Hizi vitu gani wala enda kuwacha. Wado tunakata na bado naitisha. Sezi ongezaga wala enda lipuka. Ile form flani wala ilijipa. Nilikuwa happy masaa ya saa sita. Dema mejibeba na bado ananishika. Vile naikata wala baby cool down. Mzinga ya kwanza ya pili ya tatu. Kumbe baby girl uku waka machine. Alinitocha ndo tufike mtini. Bila nazitoka wala isi amini. Nilitha ni mpole mkindi amini. Shakuwa hoka design ya machine. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Izo nini, una tick tack nini. Nini ya mabuso mebeba zin. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Izo nini, una tick tack nini. Nini ya mabuso mebeba zin. Holy Ghost fire baby mama she a weekend. Tick tack there you are here for the weekend. Body she a fine like girls on the TikTok. Ooh la la go down on the TikTok. Gala she a best she do it like a hip hop. Baby man down when I press on the replay. Give me that thing when you pull up on the weekend. Weekend. TikTok fail, Insta fail, Hook up fail, My life fail, Rematch fail, Money fail, Snapchat fail, Exam fail, TikTok fail, Insta fail, Hook up fail, My life fail, Rematch fail, Money fail, Snapchat fail.
Tumeshatoshea kuwa blessed na banga. Ini best kuwa dress maheta. Tumeshine wasichoke waendele kunyesha. Kani true wa tufichi na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper eye. Skia hii mina feel kuteta. Ni two in one good tuna kill me better. Miusi ni advice. 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 Miusi ni advice.
Pereka mshene huko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe. Before bana shuseheke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z tunafika gawa fast. Hatuwezi miss unajua hiyo ni fact. Bono una axe nika wewe ni wapaa. Leta kinare ni kusepie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama. Miusi ni advice. 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 Miusi ni advice.
Pereka moshene huko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe. Before bana nizeeke.
Chaki, buda nime nyam nyam. Po wako ki bad man. Nimesema nyam nyam. Sija sema nyam. Juicy once na see twice. Kitu kama maradas. Ilikuwa tam tam at fast. Kasa sasa ni advice. Sindo yangu vast. 12 bass. Kani das. Unalipa kashu sijo karibas. Chunta kas na ntapiga pass. Kwa wangu matak. Sauta love. Sini advice.
Miusi ni advice.
International boy, DJ Perez.
Baby, cheza nami, twende shika kiuno inama tena. Zungusha, zungusha tena.
ati dance kade de, ati dance kade de, kade de, kade de, ati dance kade de, ati dance kade de, kade de, kade de, ati dance kade de, ati dance kade de, kade de, kade de, ati dance kade de, kade de, kade de, kade de, ati dance kade de.
Ronesha gani uta put it up, put it up, put it up. Gali na de sampo ni pepete puso akya bank. Gali drop it down, ikona dani zame nani paki dani wajam do kago shikani nende game indoor. Na penda uki dance so slow, kati kati ya throat gali ya pretty. Manduka kade duki touch a toes, ringa sana na kumbu weke chini piga pose. Mini fun do manuki kata panza. Gali flow na kubaga nut, na mini nakata. No job na miaka uki siko na chakata ba. Mama ni roko na nade kunembea nani fa. Na nikipita na chatisha nikana kicha.
Baby cheza nami twende shika kiuno na matena. Zungusha zungusha tena. Zungusha zungusha tena.
Kade de kade de. Ati dance kade de. Ati dance kade de. Kade de kade de. Ati dance kade de. Pitting at a disi yage de kade de. Tiki taka chasa kade de kade de. Bajurga matisi joho last de kade de. Wezito kechat na nama kage de kade de. Karada si chisan tazi wacha kwa machum. Bate nene mili weju wani komandom. Nikiko sa reason tazi sinta kwa mabong. Angala ojo zi shike jisi jana nya follow. Kondi back anguka na yo track usi doze niki flow na yo wave kama shark niki wapiga
attack. How are you wase? Bajurga kade de. Kaonesa watu doi pati yo madre.
Kukula wa ajabi.
Aha.
Wa ajabi. Piga lukukula wa ajabi. Wa ajabi. Piga lukukula wa ajabi. Wa ajabi. Piga lukukula wa ajabi. Wa ajabi.
Piga lukukula mboto. Jambi na difuoto. Ni kama kuna joto. Vidole ni mangoto. Mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto.
Clacks bong clacks sami gang fiti shine. Mabati kwa wingi si jao madiza mine.
Lagunya delta
makati ziko fine. Kagwanda si yoriji don't waste my time.
Me tell my man say changulini ni parare mimi aje. Kombatos dali sanse. Alafu pale IG wakule update we. Daily ni kani sande. Maziwa mini na kajale. Luku nilipiga ngware. Utanipata na ingine tena after. Fighting niko freshi. Dhudha na majegi. Comrade unatiki. Kanero utelshi. Aje luku na yo haitezi.
Piga luku kula wa ajabi.
Aha, aha.
Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi.
Na mambonya kila Lola tisho jinare na guanda. Luku fisa juku parara ni swara. Luku diriba shingwe na mwagika silver. IG libo after vera pate mimba. Umedunga nini manaiki ya madidas. Pandisi ya matomi hill figure. Ebu smile for the camera. Nisafi juni first camera. Step out all white kama table salt. Mangoto mingi ati sisi kona my fingers crossed. Uki step on my J sema Iza. Jikosh na toy sigarisa. Zero ngovo na zile fubuza Isa. Men I been fly kabla FB na Insta. Baba
piga luku kula wa ajabi.
Aha, aha.
Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi.
Cheki, cheki, lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kuseti ya kifuaka. Nibado 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na kuda unashtuka mbaka unasistama. Nani hapa ako na light ajo. Mechi zangu ni kama el clasico. Real Madrid ama baka nizo jo. Mras na kijaba nimegeuka krimino. Nipate rubis irori nilika slow. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndo hivo jo. Alafu hapo kando mna kohoa. I mean bro. Lete kinare ni kusetie kifuaka.
Lete kinare ni kusetie kingwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka.
Nita sana utapeli na bado. Ah, wacha araka. Chiki ukikuja apa weni takataka. Yo, unabonga vile unataka. Alafu ukicheka apa utagandwa. Chiki masura zimebonda. Alafu akuna mwenye akona kidonda. Na bado tumetoka uko runda. Cheki zimerunda, yo. Niko deli kama ukedi. Nafanya warimbo wote mtaani wana steady. Waki steady na walaza kwenye bedi. Kwenye bedi na wapiga meje lady. Machali wao na wapiga mahedi. So sick in the head, cascade. Meditation nipate kwa bedi. Already na steady macho ready zimefedi. Leta kinare ni kuseti ya kiwa. Leta kinare ni kuseti ya kifua. Leta kinare ni kuseti ya kiwa.
Gala nataka kitu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze kusmash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, anablash. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, anablash.
Leo ni weekend na gala mekama. Na daini mseti, na daini mkafu. Tuko area za mababi, walai zime nice. Wapua ni wa sexy na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda ukiwa, ninapenda ziki move. Your body body fine.
Leo niko busy, wapoa ni wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisi puma heni. Nijuzi tu nimekosanisha makapo. Chekio, tunga mpoa wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tu anze ku smash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu anablash. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu anablash.
Anapenda mukuchu, anapenda cash. Kama rada siya pesa baby girl uze mkache. Uwezi mkosa book la weekendi na hagal. So niteka joma buda masponye wako na guapo. Awezi panda matye ni uba kama unadai ya kam. Na unasikia natoka wapi anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Na unasikia nataka nini anataka titu kafu. Awezi panda matye ni uba kama unadai ya kam. Na unasikia natoka wapi anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Na unasikia nataka nini anataka titu kafu. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anza kusmash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akina mukuchu, anablash. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash.
The International Boy, DJ Perez.
Boss, leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No ukundo haga na haga. Biju bamba wa baba. Sana kwanza mapacha ziwa tupisha rada. Cheki lukala tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na elabant na jakam. Sasa unangushia champ ya TFWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
siku zote suna just spoiler ndo papa wapoa kila rima wanalia sindo wanataka uliza mana tipsi vile si huwafanya cheki kama niluku na piga diriba fresh na kishiki jo kwa pori nimejipin mabenz na kwa nika bounce kinazima nika test na kama hakuna kwela is a pass to the next is a leo ni kufinish kumalo uweze ni getu kini tresadi kwa bando kuwatokea na watokea na kiprado ni pake shil ni kisip yangu ha
ati leo ni kufinish kumalo
Moja nono hadiwezi kujikunja Doku donjo, doku dunda Nikichuna kandovu ni wapini likasunda Nimekula fiti, nimedimbuka Nshakula kikitu, zimeripuka Nikabole tennis, do vile tunadunda Denje natumia ni matunda Single sikai tena, na tresuda Ule ni nani kokona, akona mbuda Aluta ndo na donjo kudunda Nyongi wedding, staki kuchomeka kucha
Yo, Goda, goda tena, strictly makwela, no other tender Goda, goda tena, petit do inaweza, but big indio na penda selector Nini zona cheza, commission do na mboka, wese matwekia Lexa, one lege, twende, musha mkono, mbele, gat ni a lele na kwanga fiat Sele aluta ina donjoka, wet fine roiko, rainforza kizing na zimetoka kia maiko Chingri kwe the big baba kwa disco, nino sapere kangat na wote onetwa shiko, shiko wa nax Shiko wa Kiambu, shiko wa Juja, shiko wa Embu
kuna shiko misi juu ye udu nya kuitafanya rura show na kuja very soon
doku donjo doku dunda wikendi nani bambi ya kadunda doku donjo doku dunda tok moja nimeshanza kunirunda doku donjo doku dunda wikendi nani bambi ya kadunda doku donjo doku dunda tok moja nimeshanza kunirunda doku donjo
kudunda na pori full of bunda skwela kona bunda sani tajati sugar shumpal chunga kwenye bay tunarusha dhudha miwa gana bite nana leo natoka nikiwa tipsy pori na baki zero anasema ni risky venye mi niko single simple nina wateka na sina dimples ego iko juju buda bunda iko akikap after cup ongeza lika madam nasikia zangu zimekat shika glass piga flash after bash nikika mina kamtuku nyama idia girls Mr. Man tipsy ya melanda tipsy ya melanda
Chikilele alinipigia tenja nataka ni msese nataka tu mbebe what a shame chale kushindanga senje ni kama ni msenge hakulangi kinembe si nikabaya daktari wa madenge na wapea matembe na tibadi kinenge ukipapasa naweza chara 7 mini lightweight tukitaka unibebe oh no juma DMs imeja Anita Rebecca wanadai kunikaf wa Canero Sin City ala hiyo ni BBL au natural ma I'm a pink shy girl long hair big bum pretty na real life uneza confirm mwambo napendwa na wajaka sana sana walo lipaspa na waongezeza sauna pahali mina pele kwa nani sahi first class touchdown Zanzibari miupiga biz kama wa Somali kaubongi ganji unipati chikilele alinipigia tenje nataka ni msese nataka tu mbebe what a shame chale kushindanga senje ni kama ni msenge hakulangi kinembe sinikabaya daktari wa madenge na wapea matembe na tibwadi kinenge ukipapasa neza chara 7 mini lightweight tukitaka unibebe vitu mi udu ama demu wezi du wakidu basi ntawa out do times 2 when I tell you I'm a killie best believe I come through sika still the game in the flu achu hapo Nairobi kosi video prime time news hizo vibes out do nisi die mind you boss bitch red hair new shoes baby mitafika sezi pick and choose chikilele alinipikia tenja nataka ni msese anataka tu mbebe what a shame chale kushindanga senje ni kama ni msenge hakulangi kinembe sinika bele alinipikia tenja
the international boy DJ Perez
what a shame chale kushindanga senje ni kama ni msenge
hakulangi kinembe
impress na kufeel na kufeel na hii feeling ni real na kufeel baby girl my miss na dai unifeel no mana na insist Empress na kufeel na kufeel na hii feeling ni real na kufeel baby girl my miss na dai unifeel no mana na insist
Jackie story za hatu waga riski na mara mosti zibito zishagi fiti na bado tunarisk bado tunashika feelings you're just a friend sikujeta koti this deep venya tuliklik tukavai but I miss you sana kumistila tengendaga missing na mini jisi jako sim so what you doing to me just be mokyu na bia kina will you marry me sema tipsy if you can't show love to me you can't be close to me who can give love to me I am unlovable You can't show love to me You can't be close to me Who can give love to me I am unlovable
Empress na kufeel Na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel no mana na insist Empress na kufeel Na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel no mana na insist
Empress na kufeel Out of 10 unakula ka 20 Na uni mada na hizo hips na majeki Hop on my whip ni kutembeze weekendi Plus unajua mini full G-baby Kukol, respect the call Jumi najua rada zako unapenda mafau Na miku na tuku show ni bebe alone Na wengine si watakizi sipendi Sweet one Cinderella Come ni kumwagie madojo matenga Unapenda whip minta kushikia mrenga Na mshoni ya alone El Patron jo anapenda Sweet one Cinderella Come ni kumwagie madojo matenga Unapenda whip minta kushikia mrenga Na mshoni ye alone El Patron jo anapenda
Empress na kufeel Na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel no mana na insist Empress na kufeel Na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel no mana na insist
Magal toto Jaber na kupenda. Nadai kujua kama unanipenda ndo to date. Walai misi dai hizo vako za mamblei. Na nataka tukidate, niko shua tunadate. Najua nilisimp nikachomwa kwa DM. Lakini hata sijali manze mini don't care. Nataka nikudigi kama chachan the rest. Ushorijo ni pen. Alo gangsta nisha kuwa love doctor. Kicheki nikisimp buying your business. Nimepata peng malisafiwa kuchocha. Nika fine queen.
Kati don't mind me, manini. Niko club na mapeng wanataka kunidress. Usitens mina kamsaiz. Tata inadai, natenje inadai. Lakini stoke minta kamsaiz. Nasina ID, nabanza akiuliza we msho minta kamsaiz. Ati sita, 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 sita. Ati don't mind me, niko club na mapeng wanataka kunidress. Usitens mina kamsaiz. Tata inadai, natenje inadai. Lakini stoke minta kamsaiz. Sina ID, na banza akiuliza we msho minta kamsai. Nita kamsai.
Color blind, but this yana ingia colors. Na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man, with a big swag. Ninge kuwa ndula, ninge itwa New Balance. Between life, I'm a school, I career. Bitch, I made like 4M, goja sasa this year. Niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog, nikibakwa nasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna demu huku unje sezi manager. Na wanaanza kuniita ati caliber. Shot zangu sote kuwa loaded niko ndani. Big facts liga, ma zigzag liga. Mbradi zangu kote kote utawainika. Niko kwa ndege kitu na beat. Ni time lapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usitens mina kamsai. Nata inadai, natenje inadai. Lakini soke mita kamsai. Nasina ID, na bonza akiuliza we msho nita kamsai. Nita
Muku fountain ya moku chu, ching ching. Mimi na jereto kujoma bling bling. Doba zetu mbo haya, sindo real deal. Zenu bana ziko chini, sindo ma kingpin. Chuma ila lendani, kaina 15. Mama unipa ganji, yona ita pimpin. Konyolo kabana, we drinking. Nimefunga kilemba, haka masing sing. Unabanja sana, kuna venye unanipiska mkojo. Kwa puff girl, mindo mojo jojo. Venye zigo shodo, nazifikisha kwa lojo. Angalau come form na iko na maguni mbaka situ kidigida mitambo. Yo haga na dandia kama donda na mlango. Jaba na mix ni za doba za kitambo. Kibif kama gera njicho tafambo.
Iko club na mapeng wanataka kunitress. Usitens mina kamsai. Nata inadai, natenje inadai. Lakini usoke mita kamsai. Nesina ID, na buza akiuliza we msho nita kamsai.
Unauliza niko wapi, niko Rurasho. Inika Nairo, mind your business, put 5-4. Nani follow manze kama jiza disciple. Kapa ronde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Saze nyukto pizo kora hundi huko New York. Niko insecure ile design ya sauti sol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere renderere ya lafu ball. Call model wangu manze sini breed alo. Nikidai tambla new press media Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun badwa zipasu icho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun badwa zipasu icho. Eti tulienda wapi situ ko jiba gajat. Tulienda wapi situ ko jiba gajat. Ay, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Otoliza tuko wapi situ ko jiba gajat. Hey, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat.
Ukiuliza tuko wapi si tuko jibag na jags. Unajua kani kuroll mi rolling ina gang. Vile mbogi joy mekrak wana tukompea na thugs. Luku authentic kasi jimba ni lax. Cheki kama ni shori napenda mwenya na ass. Hizi mapungi na zi switch mana girls. Shere ni daily hizi pande na ni must. Jibag gwethe adisia na jag.
Vroom vroom nime pull up na mrenga. Kauja ni rada majina ni godi jena. Ni kung fu nikicheki jo mamblena. Kwanza madem zao wote na wateka. Niko majag na keg ni black. Niko majiba gajat na roll mashash. Niko marau gota city niki splash makash. Situ lijipanga jan wako juja na nja.
Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jiba gajat. Hey, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jiba gajat.
Jiba
bag na jag mini fiat understand walenjena kaimara mall vile dos na kala clash chrome kani silver body paint black penga kikama nazima kwa nini atatrap mabombo wajeta kama yuto shine to ball to rise to fike mali range ni undai ki roll ki light ki legalize jaba ni green cut the mask ni kugwe the life me and my friends Z on the NZ ndani ya benzi wa super ni majenzi boy like muse mashadi mabesti na chiki nyash na jegi baby kuja friendly paipu majak zisonga times 2 ndani KU zinakana shikwa laibu mboka ni utat tutashindwa who's that machine heavy duty nina dhani ya tini puka
jibaga jag jibag na jag jibaga jag jibag na jag jibaga jag jibag na jag watauliza tuko wapi si tuko jibaga jag jibaga jag jibag na jag jibaga jag jibag na jag jibaga jag jibag na jag watauliza tuko wapi si tuko jibaga jag
askuzi nimechizi na wakanesa manzi mkamba anishuko mirema alinidinya nikaanza kumlipia keja yeupika kiwandeze haya jibag na jag njugu na gat iyo kombi kuna vile yeu slap miswezi jam juu ya dem ukinirusha ganji ndio miu jam doba imeshika kama manduya niko kila mahali kama manguya utanipata malo malo ikishika na mbogi ukinikosa kwa simu ushapata ripoti
jibaga jag jibag na jag jibaga jag jibag na jag jibaga jag jibag na jag watauliza tuko wapi si tuko jibaga jag jibaga jag jibag na jag
the international boy DJ Perez
ati dansa kudonjo ni dansa ma dansa kishika unazungusha right to the left unazungushia ini dansa ma ati dansa kudonjo ni dansa ma juu dansa kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ini dansa ma juu ini dansa ma juu ati dansa kudonjo ni dansa ma juu dansa kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ini dansa ma juu ini dansa ma juu nilimwita hey kuja straight Kilimani msopa libambika nikisema yeye ni mali na hamna majika ni form tuna kill ini doba safi na nigenge imeti tabingine ring shika mic mimzi kolabo sio free tukipop na breeze na kwanga wameti wakijita wasanii wanakwanga wameti wakijita wasanii na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha juu kuna time nilidate in sisters wanafanana lakini miss diet flow kio mavitu ni ngumu kuotofautisha wote wa Somali Halima na Hadija unapimanisha kitumio mapicha but kitu real sore se kuchanganyisha napigia Shakila atidansa la donjo ni dansa majuu dansa kishika unazungusha mguu right to the left kono zungushia juu ini dansa majuu ini dansa majuu atidansa kudonjo ni dansa majuu dansa kishika unazungusha mguu right to the left kono zungushia juu
mage mage majuu mage mage majuu nasaka formula nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula choki na njeri masiwa mbona nitafuta na vile shere tulipiga jana kalipuka akiwa line nilijipata ngaste nje na kwenye mfuko ninachua ni nyuma mbele na kila saa ati safari si twende staki kumari mimi nitajimada na madenge kwanza kidogo nina fever nichilke jani nikijimada na fifa wesukuma mimi nitacheza na mafiga kaime kuna isongeza volume kwenye speaker magi magina niko bukla anacheki tu mabunda anda na niko maganji makladi ni za ulaya mimi niko ready ni wapi tunakutana tukazitoke na machaji zikituba
amba dansa kudonjo ni dansa majuu dansa kishika unazungusha mguu right to the left kono zungushia juu ini dansa majuu ini dansa majuu ati dansa kudonjo ni dansa majuu dansa kishika unazungusha mguu right to the left kono zungushia juu ini dansa majuu ini dansa majuu
Unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki kuita utaitika tusisumbuane juhu jafika na waiter shot unapima nje ya molis na bado zijashika oh Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh hey tuko jing unacheza maloje ukiwasha patia ule sanse baby my lover mapenzi undercover na ye kuwanda kama kuna another oh
ching tangu jana, sitemi sitawacha.
No, no.
Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda.
Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na nani
kendanga machali tu fulani ajangile ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child ana dine mpatie ka family kama kabi na mili tutoi tu habili misi dem wako settle my dreams si reality kula kitu hungry hungry
my baby my lover mapenzi undercover na ye huwanda kama kuna another jing tangu jana sitemi sitawacha.
No, no.
Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda.
One by one, yupi ya mango kote chance, done. Isha jipa bila taku dance, anadai. Dollar, timi kuwa gafan, namuliza na ituwa nani, anadai, nite an, an. Cheki ndo plan, mam, kuna mali lenda kuperform. Come, down, down kuna form. Hey, kana ina majori sabe na jiform. City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
Yo mini big man, this kele buni zanga lewa. Na niko fit sana finya bazu tanchorea. Na nasafisha na piga luku tanmezea. Sipigi miss pass na cheki unikanerea. Na uki design na design, nikani mwembe na recite kwa hii site na mea pembe. Cheza zote tic tac toe, unakauni bamba sana kakiti pito. City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
Sini dola kwenye mic nikiroga mna nice. Chini nimepiga Nike sita
chinkororo.
Tuliwachana na rice kuizi lasagna na bite pizza soda weka ice sita
chinkororo.
Backstage weka light sita Rick niko live kani pori iko fine ita
chinkororo.
Ini ngori usiwori namba moja kwenye pole nikikuja kuja soli piana
chinkororo.
City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa.
Kama pasa pasa,
pasa pasa.
Pasa pasa, kunani papasa. Pasa pasa, endelea kupapasa. Pasa pasa,
kunani papasa. The international boy DJ Perez.
Pasa pasa, endelea kupapasa.
Tulibet down duano, dipi na kadaino scam. Viti na kachafu tamo, aka inzagi inzagi inside. Room next wakaskia, ai wakaskia, ayeye wakaskia. Bangshi, rashi rashi kelele. Room next wakaskia, ai wakaskia, ayeye wakaskia. Bangshi, rashi rashi kelele. So so terrible, a sham maka 1 second horrible. Launching a set kak adorable. Fuck who cuffed up, who pop my Oreo. Unaka do punk, you are blind. Hapo inside niling yanka fry. Mana vienye jindo kuwa fertile. Dem nim rembo except inside. Room next wakaskia, ai wakaskia, ayeye wakaskia. Bangshi, rashi rashi kelele. Room next wakaskia, wakaskia, ayeye wakaskia. Bangshi, rashi rashi kelele.
There maybe hata her driver, she wanna ride, and I'm the driver. Who you there maybe hata her driver? Rascal, like your roller ain't through you like vagina. Her son has entered the church, me lick titty hot, then we chit chat. Fuck a TikTok, big stick for the kitty cut. Bust, bust, passion, relax. I make a play, she wanna run it back. It's first base, she up to bat. I break her off, I break her back. She like, oh, what is that? She grab my, oh, I throw it back. Too big.
tracks. Go slow, I need it fast. They next door, we breaking jacks. The echo. She fucking, I'm lucky, she sucking, I love it. It's nothing, I stuff it, a custom, I'm busting assumption. I want it, your cousin, the loving. Now where's I in pizza? I favor, cheers, I keep way where I'm clever. Who you damn, you dispose of me letters. Furthermore, I know better.
Uneza tokea area kuna form. Uneza ati tuko juu ya chrome na bashi mikrom. Alafu mi 410 for 20 tuko mandom. Mpoa na uguza anataka tende home. Na fongo zimerunda niko juu ya jingjo. Unasikebeze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki dasundu ungeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unasikebeze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki dasundu ungeze steam. Mana head bad music kisha daily. Why you partying alone? Why? Bona una party alone na. Uneza tokea area kuna form. Uneza unaskebwede imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siaki velo choki naso ndo uongeze steam. Mana head bad mushi kisha daily. Unaskebwede imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siaki velo choki naso ndo uongeze steam. Mana head bad mushi kisha daily. Unaskebwede imekana fini. Kuna chakuboza pa leo ni kukanashi. Wale wa machukio shagizi wa mamganazi. Hakuna papo light leo labda watu bebe ji. Bado seleka na tuchungulia matuba siku. Na lipuka nkuzitoka tukisikiza mix. Akiwalai leo stem ya dima ngware 6. Akiwalai leo stem ya dima. Akiwalai ati mapema ndo best. Sikrom ndo the best. Konyagi ya pando chesa kuna bagizi ya makrest. Unasikia joni kubanda lagi leo stem ya keg. Nakuru wa meni sota menekia doza test. So why you partying alone? Chumbona unaparty alone na. Uneza ntokea area kuna form. Uneza unasikia kwethe imekana fili zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki ndasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushi kisha daily. Unasikia kweze imekana fili zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki ndasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushi kisha daily. Why you partying alone? Mbona unaparty alone na. Uneza ntokea area kuna form. Uneza ati tuko juu ya chrome na bashi me chrome. Alafu ni 410 for 20 tuko mandom. Mpoa na uguza anataka twende home. Mpoa na uguza anataka twende 4-3-4-3.
International boy, DJ Perez.